studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
kede kabaruji amen fulfulde aljumare noga etiti lewru octobre jena yamde jabbidi masili maji sappo di le maison de la presse pomoko ditino no do kabaruji du yumoro e gal konko noddirte do ganni kanto wottu boggi jamde to grabo competitivity nokko no dirtede fara bugudum yelte juude gubede wiam be njoppiti o do nokko jamaare wonde tonde holli tiwide weltiki do o do golle sanne kanko president kido Ibrahim Boubacar Keita o nati leleedi no iwi le nokko no dirtede Abu Dhabi o iwi ton sawre yaade wattu juuno fedde makko de no dirtede RPM de holli tiwide weltiki do en sanne fedde M5 RFP de holli tiwide mo hanna be de yeso sariyata mo jaabi sen jari hono bangal pomako worri wattu joni o dum woni kambe yoga e golloobe le tuudi sar wusiji gombe leedi meedi be gonde jokkitaade ton murtere mabbe ne dum dati sababu su yoga e dartobe kaytaaji kan gonde bu do tiidalaji di won sembe kabaruji dum jogino do betande bi bismillah modon e hebaade arme o holli tan wede be naati le nokku no dirte do fara bugu ciagal ko dum wadi jonti didi juude gube joyene kaborde gonde tonde kambe dokki o do kabaru yimbe lo wombe tonbe do kolitiri yu dum gonga jatti be jottiki le o do nokku be nabi ton nyamduji kanyi e poddele fa kebe famtare kebe Ousmane Niali Boudi
lay communiquer goto larmi mal holli ti wide gubal soldats e mali yottake le gennindi e jipindirame avion MI-24 fa de soldats be yotta le o nokku e kolitiri wide ngureji kanyi e safari jipindirame avioji le o nokku himbe fara bugu ndokki tajaral wiide soldats e mali njottake le gennindi e wi mabbe wargol mangal paden o le nokku waltini hakillaaji mabbe ngureji e safareji jipiniraade avion le gennindi weli sanne jamarende won ko be kolliti wiide ciagal ko be beedi wiide nyawbe hewbe jeeli sur dogodoro ndu sawraade fa hande e wi mabbe be kolliti wiide ko mangal paden jotti le gennindi daade malfe nanama ndi gendi gondi le commune de Goferi region Segu fara bugu sikkitaabe jaddin ko be nangino dum ko buri jonte didi ciagal ko be donki waddu kaldal en nangube nokku odon larmi mali jipinire avioji ngureji le gennindi yalla tidalaji himbe gennindi ana buyto
yibbe lo wombe tombe kolitide beltiki do hen sanne ko arme o yotti ton wattu jono sabi de dun latto sababu sakillaji mabbe jotto kedden do goto fara buguto ko sifi do hen do foccitam Ousmane Niali Boudi
larmi mali nabi ton hijjandeji avioji ko yata labi nay e fu be jottake le gennindi fara bugu ille be puddi warde himbe puddi susude dum waltini hakillaji himbe ko larmi o yotti don dum kikame ana fawi do mabbe be jipinino ngureji kanye safareji hande ko bawmi wiide alhamdulillah miden jatta Allah mono fu hebi seeda ko watte hunuko mudum fayse heewa ana samti seeda nyawbe hewbe jeyi suudu dogotoro yelana keba chawre
fedde no dirte M5 RFP ndi ndu holli TV di yottoyde le odo nokku no dirte da fara bugu be mbibe jaadan to e poddele kanye e nyamduji non be kollitiri wakande jidno e journaliste en bende faande ndedo fedde wihi idum e yoga e imma draaji mudde no mali ko be fukkan hem tirte ngurdam lo bon kedde mo kanko docteur Djire Mohamadou Kassoumo ko mo sifi do hen
dawgol yo ñandi aljumaare wattu lasara min jaltan bamako yalla waloyde to ñonoton to ñonoton min ngadan jodo halaji hakuna men sukabe min jaadan dun e doktoro en e chafaje wadde faaba neddaku sabi imade M5 e golleji neddaku faaba de be leedi mali heltube kono jogoraade no fewri faabaaji jamaare dum don woni yela amen dum woni golle amen dum woni alhaali M5 min dulla fewide habtibe amen anaton denna so min jottikito tan min ngadan kaldal hakuna amen terusembe sabi min jogi chafaje yimbe gonbe tunbe ngala de ro chafaje so nibe jabbi min chawram be do tun so be jabay dun min ngottan
di do kabaruji fodo mba hebude dun do beme am ande to page Facebook kanye compte Twitter studio tamani ko horeji leydi ndi kiddo Ibrahim Boubacar Keita hiccanke onati li nokko iwri nokko no dirtet Abu Dhabi to mo yano sawro yaade micciteden wiide Sidiya o kanyu dartuno hippitimbe laamobe njoppitamo o yaha mo sawro yotono wattu jona fedde no dirte RPM de holitiri weltike e garangal makko gal sanne le on do wattu fu fedde M5 RFP de holitido mo hannabe de yaso sariya sabide sa jeyu mo jambiki leydi ndi fa kebe famtare kedden Ousmane Niali Boudi e Mamadou Samaseko
kana kiddo leydi ndi bisimama wonande yimbe fedde makko e nye e yibbe mo yeso galle makko fedde makko rasombam pulle mali holiti wiide wirfagol kanko kanage kiddo leedi ndi e bismigol gol o wadana da holta neddi nedda ko bibbe leedi mali ka fay o yottaki gasa leedi ndi hirondirbe illamu ibe kabe yeli yo totte yimbe sariya batte jambi mawdi leedi ndi kadana kumba yarisi nedda goto M5 RFP
on sait très bien
ene andi ndoggube be ngartata joni ibeka anhani wulitede sariya sabe jambe ke himbe watti himbe letti dallaji lent joina do makko ana heddi miden domi laamu hakkunde ajo o darano golle mu miden mila ko waddi be yalla be darano fa wayltere wada ko bibbe leedi malendi ndarti hala mudum woni ko wodi
fedde kanko kanan kiddo leedi ndi M5RFP wa filontude yimbe sariya e Bibbocar Touré secrétaire politique RPM chuudi sariya leedi mali mbawi bamde anniya madunno ngotude hay faali fewde Ibrahim Bocar Keita
mede mila mali yo leedi ndi sariya woni lay mudun e andal la M5 wana tribunal mali wana suudu sariya mali wawa daranade kabaru sariyaaji le mali joden kedden humuni be sariya ko ngatta kanyam bay daranade golle mudum
micitene wiide e ley lewru juin ƴaɓɓinundu fedde lollirde mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques holti noon neldi talki woytango le cuuɗi sariya leydi ndi fewde Ibrahim Bocar Keita batte wara hooreji
yoga golloɓe le cuuɗi sara wuusi wonɓe le leydi meɗen ndi ɓe gondi e jokkitade murtere mabɓe balɗe sappo joyi le on ɗo wattu fo cuuɗi mairie goɗɗi kasen ɗo Bamako ɗo wiyama nde ɗo murtere tawi kama toon so tawama wiide yoga e kayitaji seeɗano moƴƴine toon woɓɓe antorde kollitide so jottiki kayitaji muɗen jattino ko huncantake hoore fa keɓen famtade keɗɗen ɗo woni min e kusuman ñaali bolu min pewni on dow hen
les suudi mairie commune Tataba komin jottiɗo ɗon min tawi bureau ngaji kewɗi ana uddi e wi Badara Aliou Diarra gaɗo tewtude talki muɗum le on nokku holiti wiide laamu o kañi e murtuɓe golle ɓe ana kaani famidirde yalla nde murtere golle ana timma
mi wari fami moƴƴina ɗo kayita jaam joni paami wiide ɓe gondi e wadde murtere nde iɗum wawi waddude kutteji kewɗi saabi de mi yihi yimɓele ngalali oɗo nokku
ɗi haalaji hooreji goto mairie o yadiriɗi ka e wimakko eɓe golla seeɗa seeɗa hono haɓɓugol kurtungoji ɗi anniyam muɗum ɓamano sak fantamadi tarawre omo golla mairie commune Tataba
ndeɗo murtere ana wondi e jokkitede le nokkuli ɗe fuuro mi wari fa daña seeɗa ko moƴƴimi le nokku o saabi de won aadiji ɗimin ɓamno yimɓele hono ɓe dewle muɗen kani haɓɓede le nokku o kalisiji mabɓe nangama ɗum ne wajubi min garan daña komin gollili hen seeɗa
ɗum wonno ko taykita le kumen ɗiɗaɓo Bamako ɗo ɗon du golle ana wondi e waɗede seeɗa seeɗa ɗum wonno ko maire lomtuɗo hollitu wiide kanko docteur Mamadou Kaw Touré
yimɓele ɗiɗon ana ɗo kañe fa yettoyo kanko secrétaire général e kumiɗo kabaru sariyaji ɓe fuu eɓe ɗo ɓe gondi e gollude on jihi min kaɓɓi ko foti dewle tati le oɗo nokku ana hollitu wiide golleji amen ɗi fuu daraki
hollitinde wiide ƴewtugol yuɓɓo inɗe wotoɓe darnama fa ɗo murtere golle nde timmi
ko nayri bangal ñaw coronavirus keña yimɓele sappo e ɗiɗon woni oɗo ñaw yiya e muɗum wiyama yimɓele jeenoyomo goni samtanaɓe wala foof keddiɗi le hen ko ñaw o naati le leydi mali ndi yettade ñalawma hande o heɓɓe oɗo ñaw yo yimɓele uynaye tetom e temeɗe nayon e capanɗe nayon samtanaɓe yimɓele uynaye ɗiɗom e temeɗe jeegoyomo e jettom heddiɓe le hemɓe yimɓele temedere e capantato e ɗiɗon fa keɓen famtade no ñaw coronavirus o wori kabaruji muɗum keɗɗen Ousmane Ñaali Pouli
ele acte covid hande e memana haala fanduɓe e oɗo wattu ñaw coronavirus fedde leydi mali humaninde fanduɓe hollidi wiide hettinama sere ele imadara ñaw covid 19 kalifa goyita yiide ɓeɗo keɗɗa nafacitango Oumar Waygalo
min gala dow hen kabaruji nomin kaani e rentirade noon fedde humnide kabaru mumɓe le leydi mali ndi hollitiri wiide dana Benjamin Diarra laamiɗo ndeɗa fedde neɓnodirta Amasour haala makko ka dow Moussa Keita wayliti ɗum o holliti wiide wala fu yimɓele ɓeɓe keeɓi pamminoɓeɓe no ɗum wordi
meɗen joguino gollidiɗo ananodire famille dense fabrike min kaake ngol fabugol tan min keeɓiɗo mali ɗo e leyɗe goɗɗe ayiyan e téléji sifotoɓe mumre yalan keeɓa paama kabaruji goduɗi ɗo mali ɗo mumɓeɓe pamminaka sanne ñaw coronavirus o min kolliti ɗum ministére humaninde kabaru cellal nde ka wala fuu ko min keeɓi ko hanti dow mum
laamiɓe nde ɗo fedde kolliti wiide laamu koɓɓe ana kaani fiide dow hen dabareji yalla kamɓe mumɓeɓe eɓe paama no ñaw o wori keɗɗe mo fa hannden kanko noddirteɗo dana Benjamin Diarra
gouvernement o ana hani daranade tiɗallaji yimɓe mumɓe saabi ɗum ñaw bonɗo noon miɗen kasindini dukkake hono ndiyameje gel hydro alcoolique kañe masque ngaji sini andari hannden leydi mali ɗo cuuɗi l' école sappo godi ɗo mumɓe jangguinete atama ɓe jottude classe uji ɗi taton taton ka fi masque tawi ɓe gatta
yimɓele loƴaɓɓe fuu kollitami wiyede ana kettinira caggal no kabaruji ñiɓuɗi kani hokkirede no ñaw o worri
fedde sukaɓe leydi mali lollirde rena jam totti keñen noga e goho lewru octobre ndu kaki haaɓo fewde ñaw covid 19 yimɓe suudu kosa kulukoro yo kaki lotirde juuɗe bargu jam d'Isabelle, wete gel hydroalcoolique didi, kartongaji didi sabunde, maskuji chapande jui, e kanye sio didi. Ebi ardi be fetende, oro imadara yo bangal projema be lulirdo sudukasu du nyaw COVID-19 wala emudu. Ndenno dokangal yo fewde e chudi kasu kati kulikuru e kenye roba. Lirizan kulikuru. Yoniko holiti kambe ardi be renajem. Tama oro adi wide OMS ulti wide lede tati sahil de nungoni Burkina Niger kanye Mali na hasindini milioji temere jeti chapande jenay kalisi dolar ilu wara miliaruji temere nay chapande nay ejwi kalisi sefa yalla mchande hore yirwere ikanyadun tarnade kuteji nyaw COVID-19 evi feddende oro kalisi ona hani fabade talka en ikanye yimbele gonbe fratiji mwudi ledi dono kujidi nda ulti wide jamare oro nukurunda Afrik yo milioji sapo itati yimbele ndenno be hasidini faba nedda ko no yawiri don timinta yewtere meden acti covid hande yo ngi yewtere warore do mbawi hetinaade sato fuf e do page amen Facebook madun viamu noddan 37321 nyojon tati tagal mudun nay
studio tamani studio tamani yo faba laamu leede Suède Danemark Suisse e fedde leede Europe
se grab ñano ne le kretuji to he jaram fali laamu korobe collectivité ne ngod le gellel ngel no dette briga haabe idum le commune dum won pel fulbe no be collectivité wiide dum won commune mo no dette pel mawde le odo nokku wiama odo amiri o warama ton yibe le joine kaborde kanyam bari mo le sappo e jena lewru octobre jabbi non do fali hejire ci jamma anda ko fu gollude odo o golle se urudo ngardan faado narodo yimbele joy en kaborde teddude be gonno do moto ngaji tati holi tawede kam en jotti le misside nokkuno dirtedo dilli e do wodire gallure narande ko yata kilo ngaji tiapan e joy wakane be jottino tonde be nati le misside wonde tonde be ngadi gidal fewde e jamaare wonde le odo nokku do no juulobe wonde tonde ndi fati be nan hono hala al mawlud hala male odo nokku kala ngaddo dum fur ko woni han ko narata goddo minitaay septembre ngadi so jippo odo nokku be bitti e haaji mabbe do kadaten beta hande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade heju jame ka faande fadje e feeno kono andir onno do e ser yowtere meden de ana wodi dido numeroji fodo ba hebude dun do dum woni sitamen studio tamani so ngabbi ton www.studiotamani.org no noddi odo numero mere 37321